wali teweetaaga kuttibwa ofe mbofune kitiibwa Yesu kuba okuba edda nedda nga ggwe w'oli omwana w'omunene ennya ye ndi ndi ye kitaawe w'omuyambi wange ensi n'ebigirimu byammwe byonna wali teweetaaga kuttibwa naye ate wattibwa okwo kwe kwagala okutasingwa okwagala okwalema abalala emikko gyali gyanga omusalaba omuzito effumu n'okujogebwa Yesu wanjagala bw'otyo wali bw'otyo ng'endiko okusalibwa awatalina kuyomba abakujoga be bamufaate be wajja okununula bumbeera nze ndirekawo ndi mwana wa munene noonyaki bumbeera nze kiwawo
Yeah.